Yeah, it is Valentine's Day, and I post in la cana.
FaceTime
nilikona, nikajihisi mwenye kupona. Nahisi furaha majonzi, kwa sasa hayapo tena. Nataka twende mbali mimi na wewe, nataka tuwe wote milele. Naona fahari kuwa na wewe, nishike mkono tuondoke. Si uliniambia kwamba sawa, my baby mimi na kungoja. Usijitania naogopa, matapeli ni wengi nishaona. Suli nambia kwamba sawa, my baby mimi na kungoja. Usijitania naogopa, matapeli ni wengi nishaona. Twende wote, tukaishi wote, na poste na kana, ngeta na poste. You so beautiful, uko simple, meni nasa kwa ulimbo. I swear you are my people, sitofanya lindo. We mwenye we ni God girl, nime fall in love. Inaomba Mungu atubariki. Suli nambia kwamba sawa, my baby mimi na kungoja. Usijetania na ugopa, matapeli ni wengi nishaona. Suli nambia kwamba sawa, my baby mimi na kungoja. Usijetania na ugopa, matapeli ni wengi nishaona. Twende wote.